kugusa moyo. Itaji ruhusa kugusa moyo.
Mama imeshika basi tabasamu.
Walan, muziki nzuri safi tamu unawakatika. Taji mambo mambo itaji tactics. Wezi bila goda ta upige practice. Wijini tamu kwa kikombe ya plastic. Sorry, out of the topic but electric. Electricity. Baseball life na Twitter. Majina steam.
Muziki yahitaji ruhusa kugusa moyo.
Mama imeshika basi tabasamu. Mama imeshika basi tabasamu. Mama imeshika basi
tembea toka east nikafika mpaka west. Nikauliza kwa streets bado Yesu know the best. Na sababu mi ni mkristo lazima ntabasamu. Nikidansi kibamba you will play it back again.
Doba tunatoa zina kill them with the flow. Zina fukuza giza tuna kill them with the glow. Mwili hiko easy na mikono ziko busy.
Weka juu, weka juu.
Hiko sawa, here we go.
Hii mziki haitaji ruhusa kugusa moyo.
Mama imeshika basi tabasamu.
Muziki haitaji ruhusa kugusa moyo.
Mama imeshika basi tabasamu.
Nilipita gate man na guess what, ngoma na play ni tabasamu. Ali request tena na tena, pia alituma masalamu. So mi hutabasamu nikisoma Psalms. Neno inabamba tamu sana kama plums. Basi tabasamu, God will lift you higher.
Basi tabasamu.